majengo soko ni music. Nishapata wakushana mswaki wakuntengea kwa busati. Anansitiri mimi mea yeye kaki. I don't care, shatembea na wangapi. Nacheza na angle, vertical, horizon. Usiku tunacheza volleyball, corridor. Fabai bui ndo wende sokon. Vishibwada siwa yui na wala sina kolon. Baby, cause I love the way you are. Light skin, mguu na bamba ta. Penzi meni levia, no kipimo kama pombe ni changa. Sumbuka sumbuka, usisumbuke kicha. Dimbala kati na kaza kangolo kante. Sangushi chama na wana mapolo kwane. Tukichoka misosi ni forodhani. Kisha mambo visosi na korodhani.
Majab, majab, penzi lake laja.
Shukweni namba mbili paka kumi. Mwacheni namba wani, mbiza mapenzi na mvisha medali. Baby,
majab, majab, mahaba yake ajab.
Usoni yuko fani, uzuri soki fani. Baby, mbiza mapenzi na mvisha medali. Penzi safari usende standi. Nipe moyo wako mpenzi. Usoneshe umenkariri kwenye ushenzi. Vichache nisha weka pending. Kwenye kusaka change. I can I will I must cut up some mengi. Umenifanya na smart na fuwa boxer. Ito mjomba shangazi na toa posa. Nasika baraka shakuimbia so fine. Sasa nakupeleka dom nyumbani ukanywe wine. Saki kusifia chanda naonekane mimende. Kila ukidondosha kanga minapata mawenge. Na noa upanga msito ukati kwa wembe. Takuta nishajipanga na juisi atende. Dimbala kati na kaza kangolo kante. Sangushi chama na wana mapolo kwani. Tukichoka misosi ni forodhani. Kisha mambo visosi na korodani.
Majab, majab, penzi lake laja.
Shukweni namba mbili paka kumi. Mwacheni namba wani, mbiza mapenzi na mvisha medali. Baby,
majab, majab, mahaba yake ajab.
Usoni yuko fani, uzuri soki fani. Baby, mbiza mapenzi na mvisha medali.